Latina ni mana, 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 tipsy G. Baby girl, na cheki tuki twak, na sketu kupinda kando. Yako ni view once, nionde kama utani cancel. Yako si dance, yako bana ni passion. Penye juna tingika tingiko na ni dazzle. Ate waka, kana kani kora kona kora kora. Nako kora kona kana kani kora kora. Nasema,
kana kani kora kona kora kora.
Kameskia fununu sosa bana dai kuchora. Si bora michi amesema ntaka michi bora. Final destination na kandalia ni kani hora. Naipiga, naipiga mpaka naitika. Nasija, nasija, nasija mwita tisijui jina. Kamefika, mefika kiridhika ndo nafika. Naficha, naficha sura sione kimozula.
Johnny prime, time, gala wine no rewind. Wine baby wine, tuende down ki design. Body D figure ni kama bano mechai. Shankiti, 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 shankiti ma.
Brain in a drain, na bado clean, ni kama wana stain. Ni aje how wana talk kwa yo.